Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Hindi Isaaq Cali ayaa daafurtay tababar ku saabsan doorka haweenka ay ku leeyihiin nabadda iyo amniga. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ururada haweenka magaalada Baydhabo iyadoo lagu baran doono casharada la xiriira amniga iyo nabadda. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Hindi Isaaq Cali ayaa ka warantay ujeedka tababarkan.
Ururkan Somali Rights for Women oo xuquuqda oo haweenka andoodo yaa effectugu qabdahaayo. Walay waxaa se haweenka ku qayb qaadan karaan peace and security hub oo ingiriis ahaan la eron abniga in nabad si uu ogna haddii wali aragan haynaan abniga in nabad wali ku qayb qaadan hay badana bilaan ku qayb qaadan hay si uu aragan hayn hadda wali ku bilaawday diriska ku bilaawday diriska hopeless gala hooyada xaliyaasa may la eray cid cid hopeless dagaala ay xaliye hooyada xaliyaasa nabad ee aan ku qayb qaadaas hooyada tan kale may la eray usoo qolma fayle leeyin macnaha antii hadal sho la dheego laakiin magal hode hadal sho may dheego odayaal hooba ka han walle hor in iska diraayeen dhalinyaro hooba ka hor leey walle iska diraayeen laakiin haweenka hoob leer haweenka may la eray nabad aan uun jeelin kan dhimado walaalsho kan hartasho aawsho mis may la eray usoo dhinkasta ku galay.
Tababarkan ayaa ka qayb qaadanaya sidii haweenka magaalada Baydhabo ay ugu shaqeyn lahaayeen amniga iyo nabadda.